Mazani uza ngamanda anzima kwezomculo hija ledabuka emajawundeni
ngazalelwa emanama Mission Hospital then ngasenze siyahlala eKids la manje kuyikholokhe kuyakhe khona abazali bami njalo yikho engenze khona izifundo zami zeprimary lezesecondary bengingumculi kakhulu wesicathamiya esikole eDongodonga High School.
Ucula eyedwa uRasfire nxa esebenza labanye ekupheni umculo wakhe njalo selamadlalade athize
amadlalade asemathathu kunelinye nje singile liphume kathese elitsha andichaye lo mfowethu King Adiza elithi umuntu Dangerous ikakhulu mina ngithenga amabhithi from South Africa then bese ngiyarekhoda-ke lapha eZimbabwe emaproduseni ami amakhulu kakhulu oFurigan oHardmark obiza ya uBlue Master labanye nje ngibakhohliwe kuyiba producer wami engisebenza nawe kakhulu.
Sfaya uthi kukhona abamenza wathanda ezomculo. Tshela abalaleli ukuthi uthiwani lumculo.
Elumculo ebengiwuthanda kakhulu mina bekuyi Limpompo. Umculo ebengimthanda kakhulu bekungumakhadi, kunguye owangi-inspire kakhulu ukuthi lami ngilandele umculo wakhe kakhulu. Ngase ngisithi hhayi lami mangihlale endimeni naloyo eyakhona ngale Limpompo. Kuyi umculo engiwuculayo mina, umculo waseLimpompo iHouse bathi ile kompo.
Umculo wakaRasfire uyatholakala kobaxhumane lawe njani abalaleli ndiweni
ku-Instagram ngikhona, ngiqale kakhulu ngithi YouTube ngikho ngikhona Rasfire the Entertainer, ku-Facebook ngikhona Rasfire the Entertainer, ya zonke indawo TikTok lakho Rasfire the Entertainer, ku-email abafisa ukuxhumana lami ku-email theentertainerrasfire@gmail.com. ngiyabonga.
Lijaha elizala zomnandi wezomculo uRasfire nguye besikhwethiselayo kuhlelo waza uza Friday mpela sonto entekini lonke ikamra mukezwa Jesus Bar.
Give it a little backseat. zomuntu mhlonipe ukamuona chidai dai chingo dai dai 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 we Yo muntu hlukana nayo Uma piwe lift ufazi womungivela ku back seat Uma piwe lift indoda yomungivela ku back seat Uma piwe lift indoda yomungivela ku back seat